bébé, pour la moto la conscience, casa la carène. Il est à papa parce que va concentrer. Bon on a yé, à petit mec, courage nos autres pour qu'on nous dé. Daniel Oza, wati boni mon anga.
Yeah. be my the bar or the beat.
Usikwambie kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya. Usikudanganye watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali. Jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Sulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini. Tule mbegu na mgali kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini tema itakuwa netari tanipana jali kitenzi nini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Sama zakale, oh, sangulo mapepe kale. Sili penwa,
eh, kizamani, kutoa kadi na maua.
Sili penwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Sili penwa,
fundi kitandani, soma guvu kujikamua.
Sili penwa,
unafika ndani, ujatoa masa unachanua.
Sili penwa,
wanawake wa leo, wanataka akia Mungu wapati.
Silipendwa,
mapenzi ya video nata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi.
Silipendwa,
piga chabo geto.
Silipendwa,
kono na deto.
Silipendwa,
mche na kapeto.
Silipendwa,
manje ina mobeto.
Silipendwa, oh, izo ni sama za kale. Sambulo mapepe kale.
Mbolo
silipendwa,
wanga chipolo polo
silipendwa,
na maji ya kandoro
silipendwa,
simba wa morokoro
silipendwa,
tani spati sukari puru kabisa
silipendwa,
hivi yu kwa PMB dogo latifa
silipendwa,
babu
tale wapi baka misifa
Silipendwa
Squeezy party atwenda kiki bisa
Silipendwa
Mpira na pele
Silipendwa
Tanuna nyerere
Silipendwa
Achangedere
Silipendwa
Alusi mabere
Silipendwa
Eti uze nyumba wekeshi maba Eti lazimishe yale kukata Sabuni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya cinema
Silipendwa
Kibumba na mlema
Silipendwa
Diamond na wema
Silipendwa Hizo ni zama za kale
Zama za marani
Sambulo mepepe kale
Kale
Magina shogi rogi
Silipendwa
Chanali analogi
Silipendwa
Ofisa cyborgi
Silipendwa
Andame anodi
Silipendwa
Unani bipumpu pigie umeweka vocha
Chano
Ule wewe lipe mie umeniona rofa
Tena
Na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukale dina Unakwenda tisa
Za kichina
Silipendwa
Ochi za kwazina
Silipendwa
Sena na beti
Silipendwa
Bashite kwa jima
Silipendwa
Izo ni zama za kame
Zama za zama
Sambulo mapepe kame
Mamitaba chani
Silipendwa
TV kwa jirani
Silipendwa
Adira ifani
Silipendwa
Sari haifani
Silipendwa
Ia nini kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala tapate kwa maini ya umaka
Silipendwa
Kunikalia chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki
ah,
Samba mapangala
Silipendwa
Kipanki kajala
Silipendwa
Onyango na jangala
Silipendwa
Lufumu kandala
Silipendwa
Feni ni bidomo domo Tutupia netunguli Kisa pesa za mbomo Musimu wa makufuli
ah,
Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde msondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Nivu maga sana
Sambulo mapepe kale
Kivisa kichogo
Silipendwa
Wakina manidoyo
Silipendwa
Akina iogo
Silipendwa
Akina tukogo
Silipendwa
Yesi msiba ukiona buli Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo kubawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya Zuna, eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda
Idi amini dada
Silipendwa
Miuno ya echi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
Silipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongo Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Ifiyo kwa mibeja mini Wamamo jambo Wapete na muaporini Fita na rambo Nadam jela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Masi na zembwela
Silipendwa
Jumanecha na fela
Silipendwa
Izo ni zama za kale
Zama za zamani
Sambulo mepepe kale
Zunda
Silipendwa
Kalumanzira Ndumba
Silipendwa
Sibu za dole gumba
Silipendwa
Johari Naka Numba
Silipendwa
Wasazi
Silipendwa Silipendwa Silipendwa
gante ba muje fok mi lewto si dia kusa moram rek yo ko ado teksi dia pante wolo te men no mo atari ne mane wonder ma be gal ma sama karinya
Under my feet. fire, fire. Want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. They call me my lover. Yeah. Shuku Sheka, Aya Shumeka, oh. Yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Oh. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When you boy, they hunger. Yeah. I got joy for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire, you know me, say, if you say, make a put one leg for fire, 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 burn. I go go like for fire, yo.
Give me love, make a love.
Put one.